ndisi saphuselane kokwethu. Kutheni ndiziva ndisi saphuselane kokwethu. Umzimba wam uzintlaba zahlukene kokwethu. Umzimba wam uzintlaba zahlukene kokwethu.
I'm a vizan, but in that.